usizi nezinyembezi zabafobetu ezindabeni zaselusaka usizi nezinyembezi.
Ay, kansondele comrade man.
Sunday.